baduka tutya wano okubanga twevuma we yalyampananga okubanga nevuma twagabananga ebirozo natwerimba mu biromo gyonnagenda nange kyennagenda okugumikiriza bwe kwakana bayoma n'ogenda otyo uno nesamba katoleyo kyosakyosa store we yali owangu njefuna nkoye sabira bancawe ate nga gwe zimu tebyandinumye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona ate gwe yancawa katongeyanga wenkawa ngate gwe yancawa mubuliro obubi unvawa nakuyira omubiri nga ndowooza olimu amagezi ebiroto nga byababiri kumbe mundu yelimu amasasi bwe washuti nga wankosa nentungiyira omutima nenguma katoleyo kyosakyosa store we yali owangu njefuna nkoye sabira bancawe ate nga gwe zimu tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona ngate gwe yancawa katongeyanga wenkawa ngate gwe yancawa mubuliro obubi unvawa baduka tutya wano okubanga twevuma we yalyampananga okubanga nevuma twagabananga ebirooto natwerimba mu biroomo gyonnagenda nange kyennagenda tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona.